najimsafi.com.
Mimi nataka kitu kidogo nikwambie. Nimekupa moyo basi na wewe wako nigaie. Burudani ni furaha wewe kuwa na mie. Ukitaka joto songa baby nikukumbatie. Kama kukutenda sijui my love. Baby I don't know. Kama kukuacha sijui my love. Baby, I don't know, I don't know, I don't know. Baby, I don't know, I don't know, I don't know. Baby, I don't know.
Zunguka kote kama sisi hawapati. Baby unavyo nipa vikachuri karimati. Wambea watachoka kukufanya isabati.
Nataka ujue wewe kwangu mie. Ringa jisha uwe wewe kwangu mie. Usijibane bane wewe kwangu mie. Tamba wakujue wewe kwangu mie.
Kama kukutenda sijui my love.
Jamani baby
I don't know. Kama kukuacha sijui my love.
Mwanzako baby
I don't know.